Z latest music.
Pomulo timo si delelina delelina.
Hello.
Hendi master delelina delelina.
Hello.
Toni pazulengo usike watela kwa kabwata. Toni pazulengo usike lobunka na mwa kabwata.
Wena wabilenu. Wena wabilenu.
Kwandulu sianga mapulesha Amoluwana kukwalola maskolo mwalupisha
Debute chikala unifumani ya nilativu kuwa Imwena skolo abeja mkia salativu kuwa
Hey, bafombo ni kungulu kele Nifosi zenye kuhimu ni telele Munova ningana mutwile Wena wa milelu ye mitelele Luka kupana mwaka wata Kolo sesisi na makompyuta Kwanda skuba eti master Nipazulengo eti master Unyele yanda uke na kavuata
Mwaka wata Toni pazulengo lusike lopunga na mwaka wata
Wena wabilenu Wena wabilenu
Ino nijo Delelina, eh. Headmaster, Delelina, Delelina, eh.
Hey, muluti kakai vishori, masaizi ya mina ya pangamai. Mulela na utwa, hakuna mwana na kaufela, lubaba ulufa. Kapanji ya isika swala, nini vatia kulikonji kalezela. Konondwa isika fela, luka kopana, luka bona ya nyela. Baluti valiangano, muno swaba, muni kungulu kele. Headmaster sangali
Kumulo timo si delelina delelina
Hello
Headmaster delelina delelina Toni pazulengo usike watela kwa kabwata Toni pazulengo usike wapunka na mwa kabwata
Wena wabilenu Wena wabilenu
Ino nijo Delelina, delelina, eh. Headmaster, delelina, delelina, eh. Toni pazulengo usike watela kwa kabwata. Toni pazulengo usike wapunka na mwa kabwata.
Wena wabilenu. Wena wabilenu.
Ino nijo mwuru.
Hashtag Bena Chris K. Ami. Kaz Media. Mani muke. Bena Opperman, KMP, Brana Makowo, Bwana Kapanda, I know this small boy, Boss PK, Fanamibia, Major 4,
Zed latest music.